gurti la gure yo wa wa hayru gula harunta uguri yaqma haye raigi nulimitu dashan ruhna qarinin shan robka nolol rasmali odulko ruga barwaqada rabbi waxaan duransaday inaad runugu wartaan ugu wartaan rabbi waxaan duransaday inaad runugu wartaan rahmadi wada heshaan roobka nolol rasmali odulko ruga barwaqada rabbi waxaan duransaday inaad runugu wartaan ugu wartaan rabbi waxaan duransaday inaad runugu wartaan runugu wartaan runugu wartaan runugu wartaan runugu wartaan Rabbi waxaan duransaday inaad runugu wartaan ugu wartaan Rabbi waxaan duransaday inaad runugu wartaan